Iyi ni Radio Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi no kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mushobora kutwumva ku rubuga rwacu rwa internet ari rwo www.radio.com aho munasanga ibiganiro byacu byose. Naho ku mbuga mpuzambaga za Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Icyo uyu munsi tukabaza tuti waruzi ku itegeko ry'u Rwanda ryemera ko umugore ashobora gutwitira umugore mugenzi we. Umugabo n'umugore bashobora gutanga urusoro undi mugore akabatwitira akazababyarira. Ibi bivuze iki ku muryango nyarwanda? Wowe wumva wakoresha ubu buryo, ubushimi iki, ubunenge iki? Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe na Bwana Christopher Sengoga, umuyobozi ushinzwe ubuzima n'uburenganzira mu kigo nyarwanda giharanira uburenganzira no guteza imbere ubuzima HDI. Bwana Sengoga, ikaze mu kiganiro muri sanga. Ye, ndabashimira rero ko mwatuboneye umwanya wo kugira ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko. Duhere ku buryo cyangwa se imvano yatumye ibyerekeye kubyarira undi bishyirwa mu mategeko y'u Rwanda. Mwabibwiraho iki abateze amatwi Ijwi rya Amerika?
Murakoze cyane. Nk'uko wabivuze, nitwa Bwana Sengoga, nkaba nkuriye ishami ry'uburenganzira icyo navuga ni uko itegeko risanzwe rihari, sinavuga ko ari itegeko ariko n'ingingo imwe irimo n'itegeko ry'umuryango rigenga imiryango n'abantu, ndetse ryari rihari muri 2016 ariko mbere yaho ryari ryaraje muri 1999 riza kuvugururwa muri 2015. Ingingo yaryo ya 254 ikaba yaravugaga ko koroboka bikorwa mu buryo busanzwe karemano, ariko igihe bidashobotse hashobora kubaho kwifashisha ikoranabuhanga mu kororoka. Nyuma bakanavuga iyo ngingo yakomezaga ivuga mu gice cyayo cya kabiri yuko koroboka hifashishijwe ikoranabuhanga ishobora gukorwa n'abo bireba kandi babyumvikanyeho. Bavuze abo bireba nuko baba batekereje ko harimo umuntu wa gatatu. Iyo mvugo wa gatatu babanzaga kureba abashyingiranywe n'umugabo n'umugore cyangwa se abafite imishinga biri kumwe n'umugabo n'umugore, hanyuma icyo gihe baba bifuza kororoka hakoresheje ikoranabuhanga uburyo bwitwa IGF, ubwo buryo bafata intanga z'umugabo bakazitera umugore, umugore akaba ashobora gusama. Icyo gihe ntacyo byaba bitwaye kuko nta masezerano aba akenewe kubera ko umugore n'umugabo mu buryo busanzwe baba bumvikana gukororoka. Icyiciro cya kabiri cyabaga kirimo ni uko igihe bitagenze gutyo wa mbore adashoboye kororoka none yikoresheje igikuru n'izo nyenge y'itere nyange hari ubundi buryo bw'uko ashobora gutwikirwa bakamubyarira bakamuha umwana. Aho niho hakunze kugaragara ikibazo kubera ko hagomba kuzamo umuntu wa gatatu ariwe uzaba wemeye gutwikira wa muryango. Mwera rero muri 2016 iryo tegeko rigeho ntabwo twashoboye gukurikirana cyangwa se kumenya ka nyinshi mu Rwanda zagiye ziba zaho hari uwasabye kubyarirwa, ariko ka imwe twamenye cyane ni yabaye muri 2020 aho umuryango w'umugabo n'umugore bari bamaze igihe cy'imyaka irenga 10 barabuze urubyaro, ariko babasuzumye bigaragara ko umugore ari we wari ufite ikibazo. Baza kugana ubuvuzi, bavuze ko bagiye kuri IVF center cyangwa se ikigo kimwe mu bigo bishobora kubafasha kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga, i Kanombe ku bitaro bya gisirikare. Umuganga akababwira ko ntacyo bitwaye serivisi yayiba, ariko ikibazo gihari ni uko nta mategeko dufite, nta n'amabwiriza agenga isano izaba iri hagati y'utwita n'uwatwikira ndetse n'umwana uzavuka. Babajije muri Minisiteri y'Ubuzima ibabwira ko igihe amabwiriza atarajyaho nabo nta kindi babafasha. Bagiye babagana batekereza ko ari urwego rwa Leta rushobora kubafasha ku bijyanye n'ubuvuzi kuko mu mategeko byari biteganyijwe. Bababwira rero ko nta mabwiriza yashyirwaho. Bavuze ahandi babariza byabaye ngombwa ko bajya mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama, aho basabye umucamanza kwemeza amasezerano bagombaga kugirana n'uwo bari basabye ko abatwikira. Umucamanza muri urwo rubanza amaze kurwumva asobanura ingingo ya 250 na kane avuga ko iyo ngingo iyo bavuze ko bigomba kumvikanwaho n'abo bireba, abo bireba bivuze umugabo n'umugore nta wundi wa gatatu ugomba kuzamo, bivuze ngo bavuye muri urwo rubanza bafite umwanzuro utabafashije kubona cyangwa se kuba wabasubiza ikibazo bari bafite. Byatumye rero biba ngombwa ko bajya mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ndetse aho twasabye urukiko kuba inshuti y'urukiko kugira ngo dusobanure ko uyu muryango bari bafite uburenganzira, ariko cyane cyane umugore wari ufite ikibazo cyo kutabyara yari afite uburenganzira ko yashaka kumutwikira. Ukurebye mu itegeko nshinga mu ngingo ya 21 ivuga ko buri munyarwanda wese afite uburenganzira kugira ubuzima bwiza, kuba ndetse n'itegeko rigena ubuzima bw'imyororokere ya muntu mu ngingo ya 3 rikavuga ko umuntu ashobora kuvurwa ubugumba cyangwa gufashwa kuba nawe yagira ubuzima bwiza. Muri ubwo buryo rero twasobanuye ko wa mugore cyangwa se wa muryango umugabo n'umugore bafite uburenganzira ku buryo bashobora gutwikirwa igihe babonye ubatwikira bakabyumvikanaho. Urukiko rwaje kwanzura rero ruca urubanza ruvuga ko babyemerewe, hanyuma bakora amasezerano, ariko muri ayo masezerano hakabamo ibintu bitatu by'ingenzi. Hakabamo ko umwana igihe azavuka agomba guhabwa wa mugore wamusabye, aho wita commissioning parent cyangwa se commissioning mother, hanyuma nawe n'uburenganzira bwa wa wundi batwikira bakarindwa ariyo sarosepi mother. So urukiko rero nyuma yaho nta zindi mpanza twagiye twakira, ariko ibaza ko kuva urukiko rwari rwemeje ko byemewe byari bikomeza gukorwa n'undi wese wari ubikeneye akaba barashobora gusinya ayo masezerano. Dusubire rero ku itegeko ry'umuryango noneho ryavuguruwe muri uyu mwaka mu kwezi kwa kane, rikaba ryarasohotse mu igazeti mu kwezi kwa karindwi ku itariki 30 mu ngingo ya 279 iteganya ko kororoka nanone bishobora gukorwa mu buryo busanzwe bitashoboka hakabaho kororoka hifashishije ikoranabuhanga. Bavuga ko bizabaho amabwiriza yandi azaba biteka ya minisitiri rigena amabwiriza y'ukuntu ibindi bigomba kwitabwaho no gukurikizwa bigomba gukorwa kugeza uyu munsi. Icyo twavuga gisa n'icyahindutse itegeko nuko iyo ngingo yari itabwiye ariko uko yaje bisa naho leta yafashe umurongo wo gushimangira ko kororoka yifashishije ikoranabuhanga bigomba gukorwa n'abashyingiranwe reka tuvuge abashyingiranwe ni abasezeranye imbere y'amategeko bombi.
None umaze kutubwira ibyabaye mu kwezi kwa ngira ngo kwari ukwezi kwa cyenda mu 2020 tariki 11 nibwo urwo rwanza rwabaye, ariko ubu abashaka gukora ubu buryo batangira bate, banyura mu zihe nzira cyangwa bifashisha izihe nzego bitagombye guca mu nkiko cyangwa
agenda mu cyangwa ndetse abo bagize muri kiko nta mabwiriza yari yajyaho ariko hari itegeko rishinzwe itegeko kubera ko hagiye hagaragara icyuho dufitanye n'indi miryango gukora ubuvugizi hanyuma minisiteri y'ubuzima itangiza umushinga w'itegeko rigena imitangire ya serivisi. Uwo mushinga ukaba waranemejwe n'inama ya minisitiri muri uyu mwaka bigaza mu kwezi kwa karindwi. Ibibazo muri uwo mushinga niwo ugerageza gusubiza ibibazo byinshi abanyarwanda benshi bibaza, kuko ugaragaza ninde ukwiye gutwikira undi agomba kuba afite hagati y'imyaka makumyabiri n'ibaza na mirongo ine agiyumva ko munsi yaho yaba atemerewe ari ugutanga intanga cyangwa se gutwikira undi, bakanavuga ko ayo masezerano agomba gukorwa hagati y'abantu babiri cyangwa se impande zombi agasinywaho agaterwaho umukono na noteri, bivuga ngo ayo masezerano yagombye kunyuza imbere ya noteri. Ariko igihe mu kanya kivugana ni ukuvuga ngo uyu munsi w'ushatsi iyo serivisi uburyo gusa bushoboka bwaba buhari yaza ko ari ugukora amasezerano ngo aramutse atemewe basubira imbere y'urukiko, kuko niko byagenze mu rubanza rwarangiye. Mvuga ko itegeko rihari ntabwo ritanga umurongo mugari ukuntu abakeneye serivisi bagomba kuyihabwa, bivuze ngo kugeza uyu munsi nta murongo hari. Umushinga dufite w'itegeko waremejwe, ariko inteko ntiraza kuwuganira kureba ese amabwiriza azajyaho iteka rya minisitiri rizashyirwaho kugira ngo noneho dushyireho ibisabwa n'uko bigomba gukorwa ntirajyaho. Uyu munsi uracyari umushinga wemejwe gusa ntiragera mu nteko ngo bawujyanire ndetse banawemeze.
Komeza.
Wareba umushinga, wareba ingingo uko yasohotse muri itegeko ry'umuryango, ukabona ko ifunga itanga uburenganzira ariko ikabutanga kuri bamwe igafunga, ikavuga ko abemerewe ari abashyingiranwe. Bivuze ngo abadafite n'akashyingiranwe ntabwo bemerewe kubona serivisi yo kuba bakororoka hifashishijwe ikoranabuhanga. Uko babitekereje niwo murongo umwe muri mushinga w'itegeko, akaba nawo warakurikije uwo murongo nubwo wagiye udetaye ushyiramo amabwiriza bigomba gukurikizwa byose, ariko nawo wagumanye wa murongo w'uko abangemerewe ari babandi bakingiranwe. Bivuze ngo aba bana nk'umugore n'umugabo bakaremera imbere y'amategeko uburyo gusa bwo kubona iyo serivisi cyangwa se kubona ubwo burenganzira byabasaba kubanza kunyura ku murenge kugira ngo ubushyingiranwe bwabo bube bwakwemezwa n'amategeko babone kujya kwakira serivisi.
Nyemerera rero noneho iki kiganiro cyacu abaduteze amatwi hirya no hino mu karere baba batangiye kutwandikira no gusaba ko tubaha ijambo. Nyemerera tujye ku murongo wa telefoni twakire Gaddafi Goodman, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Ego, murakoze cyane.
Uherereye he?
Ndi muri Kenya mu ntara ya Turkana West.
Ni ikibazo ufite cyangwa ni igitekerezo wongera kuri iki kiganiro?
Nubwo ndafise ikibazo n'igitekerezo. No kuvuga je no nagomba kuvuga kubaza nti imbere yuko bazana ubwo buhinga boba baragize nka leta yaba yarakoze ubushakashatsi mu bindi bihugu aho ibyo aho byatanguriye bakiga bakaraba kubana babaravutse mu bwo buryo bakaraba uburyo behavior zabo ingene mu ngeso mu kumenya ubwenge nka psychological bintu nk'ibyo ko bakura bafite ubwenge bameze neza mu mico no no mu sindi kuba mu gukura kwabo ata bibazo bagira kabiri bo baragize kwiga kugira nk'ubushakashatsi cyangwa kugira nk'itohoza mu banyagihugu bato tubwiranye ngo baba batiza mu batazi ibintu byo bintu bya technology yo kugwa rwego barabibumvisha neza ku buryo babyemeye. Ikindi novuga ko baba baragishije inama nk'abihebeye Imana nawe akagira icyo bahanuye kubera hari uburyo Imana yapanze uko abantu turondoka kandi ibyo ibi bintu bizanwa n'iterambere bimwe bimwe ntawuzi iyo bizanana hari byo bishobora kuza mugabo mu kazotugiriza ingaruka mbi wasanga nge nk'uko ari kwa bihe Imana ugasanga twikwegera urubanza rwa nyuma ko ruzotsinda sindi rero ko baba barafashe umwanya wo kuvugana n'abahe n'abihebeye Imana nabo bakagira icyo bahanuye ko nabo babyemeye. Ibyo ndabivuga gutyo kubera nko ngaha muri Kenya hari igihe haza amategeko y'ibintu bimwe bagomba nko gushyira ama microchip mu bantu mugabo ukumva tugwe kwa katolika rwabihakanye ukumva ati abajeje isengero cyangwa abanyagihugu abasoroke abanyagihugu bato bato amashami kanaka ya bya seriti gaca ibiheba ntibavyigira bazihaye intu leta itosipanga yonyene yonyene yuko guhejura igashibiza abanyagihugu ashishoka ibyemezo bakwiye kuraba neza ibintu bimwe bimwe ntibashobora kubyemeza mu buryo bunyarutse. Iki nacho uko kuntu ino yakarasigura uwo mwubahwa numba yavuze neza avuga ati bikorwa ku bantu bashingiranye kandi bashinganye cyane mu mategeko aho ni sawa icyo numba ari cyiza.
Bwana Gaddafi Goodman, reka tugushimire cyane aho ngaho muri Kenya mu ntara ya Turkana West, ugira umunsi mwiza.
Yego namwebwe.
Bwana Sengoga, wumvise ibyo Gaddafi amaze kuvuga, afite ibibazo bitatu by'ingenzi, wa musubiza?
Nabyumvise ikibazo cya mbere arimo aravuga tese haba harakozwe ubushakashatsi kugira ngo leta irebe niba abo bantu abana bavuka muri ubwo buryo nta kibazo bibatera. Namubwira ko atari umwihariko w'u Rwanda serivisi cyangwa se kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga n'ibintu bisanzwe bikorwa ndetse no mu bindi bihugu. Anabaza niba harabanje kurebwa niba hari ubushakashatsi bwakozwe hagiye harebwa ibindi bihugu uko bimeze, Ubwongereza barabyemera, muri Afurika y'Epfo barabyemera, ariko byose ikintu bahuriraho ni uko mu kubyemera bashyiramo irengayobora bashyiramo limite kugira ngo abagore b'abanyantege nke barye nke batazarigwamo uburyo bahinduka ibikoresho by'abafite amafaranga. Ariko icyo nasubiraho cyane ni uko abana bavutse muri ubwo buryo nta kibazo bagiye babona ubushakashatsi bwagiye bugaragara hirya no hino, bigaragara ko bameze neza, bameze nk'abandi bana, ndetse ko nta tandukaniro riba rihari kubera ko n'ubundi birangira uburyo yasanye bari bwo butandukanye. Ariko umwana ukoramo nibaza ko nta gihinduka ari bumwe, ikiba cyarahindutse gusa ni uburyo wa mugore aba yarasenye. Ikindi nibaza ikibazo cya kabiri ari cyo cya kabiri cya gatatu haracyahavuze ko abanyamadini binabigoye, ariko nibaza ko amategeko yose yashyizweho areba abaturage muri rusange. Kandi itegeko nshinga rivuga ko leta y'u Rwanda itagendera ku madini ari sekitarate, bivuze ngo itekerereza abaturage ntabwo iba iri buryo kugira ngo ecu niba ari mu idini runaka wararyumva cyangwa arabyemera cyangwa arabyemera, kuko yahisemo kuba leta ibyangiza leta igendera ku burenganzira bwa muntu ibyo rero ubwabyo bikaba bituma ishobora kureba mu nyungu rusange z'abanyarwanda bose ni iki kibabereye ariko byanashoboka ko igihe itegeko ririmo rikorwa habaho ibyo bita centralization mu buryo bwose kiliziya katolika n'undi bazaka hafi 40% y'ubuvuzi ari ubwabo so numva bitaba ikibazo kuko ko yaba itara kishijwe inama cyangwa se ngo umve uko bareba uko babyumva ndetse n'abandi bose kubera ko itegeko rikorwa habayo consultation habaho kubaza abantu hakabaho kugisha inama no gutanga ibitekerezo sinibuka ikindi kibazo icyo cyarebaga
gifitanye isano n'icyo ngicyo yabazaga niba hari ubushakashatsi bwabanje gukorwa mu baturage ndumva nacyo mwugishubirije rimwe ye reka twaye uranyumva narindimo mvuga nti icyo yarabajije kindi cyakabiri gifitanye isano n'icyo mumaze kuvuga yabazaga niba hari ubushakashatsi bwaba bwarabanje gukorwa mu baturage mbere yuko hajyaho iyo ngingo yo muri iryo tegeko aho ngaho ahubwo mukanya nta nubwo twakumvaga neza twumvaga hasa n'ahavugiramo abandi bantu ariko ubu ngubu turakumva neza navugaga ko ikibazo cye cya kabiri yabazaga niba hari ubushakashatsi bwabanje gukorwa mu baturage kugira ngo barebe niba ibyo bintu bikenewe cyangwa se bishakwa na benshi
navuga ko ingeri ijyanye n'imakuru y'imikigo kuri famiye cyangwa kupure yakeneye serivisi nuko abanyarwanda benshi ntibazi ko serivisi ihari kandi kugeza uyu munsi bavuga ko kuri dufite izo sentazi eshatu cyangwa se ahantu iyo serivisi ishobora gutangirwa ariko ni ukubera hifashishijwe ikoranabuhanga bakavuga ko kimfayiso ibitaro byitiriwe umwami Faisal ibitaro bya gisirikare Kanombe ndetse ngira ngo na medi barimo bibera barira bakimuhorera aho si serivisi barayitanga ariko usanga kenshi abaturage batabizi navuga rero ko kumenya ko abaturage bayikeneye barayikeneye kubera ko byagaragaye no muri urwo rubanza nk'umuryango wahagurutse ukagomba no kujya mu rubanza abenshi mu biganiro tugenda dukora ku bukangurambaga n'ahandi mu biganiro bitandukanye no ku maradiyo ugenda wumva abaturage bamwe bavuga bati ntabwo twari tuzi ko iyo serivisi ihari ibyo ngo byibuze barayikeneye ariko ntibanazi ko ihari n'igihe yaba ihari hakenewe gukorwa ubukangurambaga kugira ngo abaturage bamenye ko uburenganzira bufite kandi bashobora kujya kwaka iyo serivisi.
Reka twakire Mbarubukeye Thomas ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Mwiriwe
uherereye he? Ni ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nitwa Mbarubukeye Thomas, ntuye mu karere ka Gakenya mu ntara y'Amajyaruguru.
Yego. Komeza turakumva.
Bo, njyewe hari ibyo nibaza. Ubwo ngiye ko nyine nabona ubwanditsi cyangwa se igisubizo. Ntekereza ko ubusanzwe uburyo abantu bororokamo usanzwe tubuzi ntabwo ari ibyo uburyo busanzwe tuzi uburyo abantu bororokamo icyo cyaza kirari kije gusubiza iki ko numva n'ubundi hari kubaho ubukangurambaga bwo kubimenyesha abantu abo bantu babimenyeshwa ntekereza ko bakabaye bo aribo bafite ikibazo cyo kuvuga ngo twe dufite iki kibazo mu Rwanda ukurikije uburyo abantu bororokamo ntekereza ko ku rwanjye ruhande ntekereza ndavuga ni ubwo buryo bwo guhuza abantu ubwo buryo byari ibintu bikenewe cyane ku buryo babitorera itegeko ryo kuba ryabishyigikira.
Urakoze cyane, arakumva umutumirwa, reka agira icyo abikubwiraho.
Arakoze cyane, nk'uko abivuze urumva ni ikibazo arimo abaza ese burakeneye cyane ku buryo
Naho hari imbogamizi mubona uburyo turimo turabona ibyiza bushobora gufasha abantu bafite ikibazo, ariko hari imbogamizi mubona uburyo bushobora kugira ku muryango nyarwanda cyangwa ku mibanire ya rubanda?
Imbogamizi zina zigaragaramo nuko uriya mushinga w'itegeko wagerageje kubitekereza kugira ngo urebe ko wakemura izo mbogamizi. I'm not going to be able to do this. Ibyo bikaba byateza ikibazo muri sosiyete nyarwanda. Ariko nanone kuba itegeko itarimo kwemerera abatarashyingiranwe nabwo ubwabyo ni ikibazo, kuko ntabwo byabashije kureba ko hari abantu no kumenya imibare y'Abanyarwanda babanye nk'umugabo n'umugore ishingiye byinshi I'm not going to be able to do this.
Umunsi kundi mukora mu birebana n'amategeko buzima n'uburenganzira muntu, mubona iyi ngingo wenda haracyari kare kubera ko ndamara igihe kinini cyane, ariko mubona yarakiriwe ite muri rusange mu muryango nyarwanda? Muri rusange mu muryango w'abanyarwanda mubona byarakiriwe bite kuba ibintu byaremewe?
Navuga ko kugeza uyu munsi byagorana ku buryo umuntu ashobora gukora ijanisha cyangwa akavuga ati byakiriwe ku kigero nk'iki cyangwa muri ubu buryo, ariko nk'uko kare nahoze mbikomozaho nuko nk'uko byahoze mu itegeko benshi batari banazi ko mu itegeko birimo. N'uyu munsi kuba biriya bifitemo ingingo yagarutsweho cyane mu binyamakuru hano ndetse no hanze, benshi bagiye babitangaho ibitekerezo bitandukanye. Hari abumva ko bije gukemura ikibazo cyari gihari cy'abantu bashobora kuba bafite ibibazo byo gutuma batororoka mu buryo busanzwe, ariko nanone hari abavuga bati ibyo si ibyacu kubera ko Abanyarwanda twakwiye kugumana indangagaciro tukororoka mu buryo busanzwe. Nibaza ko byakwakirwa cyangwa uko byakiriwe ntabwo ushobora kumenya imibare yose muri rusange, kuko ibiganiro bitangiye vuba, abantu barasa naho benshi aribwo batangiye no kumenya ko iyo serivisi yari iteganyijwe kandi hari. Ibaza uko iminsi igenda ishira tuzarushaho kugenda tumenya ko abantu ari abashyigikiye ababirwanya yibiriye ku mpande zose tukamenya ko igihe runaka dushobora kuvuga tuti umubare munini mu Banyarwanda barabyemeye cyangwa se umubare muto cyangwa munini baracyabirwanya ko izateza ikibazo muri sosiyete nyarwanda.
Uyu yitwa Clement Nimpaye yatwandikiye avuga ati iyo umwana avutse akuze bamubwira ukuri kuko byagenze iryo tegeko ryabo riha uburenganzira bw'uko iyo bibaye ngombwa uwo mwana bazahura n'uwamutwaye wamutwite amezi 9 akanabaza ati bamubwira ukuri uko byagenze niba bamubwira ukuri ntabwo bishobora kumugiraho ingaruka mu mitekereze ye.
Alo Karamen ntabwo nari kumva neza biri gucika ikipe.
Wanza imvura ntabwo yatubaniye uyu munsi yatumye tutumvikana neza nari ndimo nsoma ibyo twandikiwe n'uwitwa Clement Nimpaye abaza ati iyo umwana avutse yakuze bamubwira ukuri kuko byagenze akavuga ati se iryo tegeko ryaba ryemera ko uwo mwana yazahura cyangwa n'uwamutwaye amezi 9 bakabonana hanyuma akanabaza ati se ubwiyo babimubwiye akuze ntibimugiraho ingaruka mu mitekerereze ye.
Ngerageze kumvaho ikibazo cya nyuma cy'amezi 9 sinzi niba ari umubyeyi wamubyaye niba yarazaga ko amategeko yemera ko umwana amenya uburenganzira bwa nyina bwite cyangwa se niba avuga uwamusabye ariwe commission parent akaba ari uzanamurera kubera umubyeyi ntabwo hagati aho namenye neza yabarizaga ku ruhe ruhande.
Arabaza hanyuma yo kumutwita bakamubyara bakamutanga niba biciraho atongera kubonana n'uwamutwise akanibaza niba yakwemererwa kubonana nawe mu gihe yaba abishatse noneho akanibaza niba ntangaruka byagira ku mwana kumva ko uwamutwise yatandukanijwe nawe niba bitamugeraho ingaruka mu mitekerereze.
Akenshi biterwa n'amasezerano ababyeyi baba bagiranye kandi biterwa ubundi n'ibihugu ko bishobora kubifata kuko iyo bashyizeho iyo bashyizeho iteka rigena uko serivisi zatangwa n'uko porosedure yose izagenda hari ibihugu bavuga ko uburenganzira bw'umwana bwakwiye kwitabwaho cyane ariko nanone ibyo bita best interest of the child cyangwa se bwa burenganzira bw'umwana kuba bwashyirwa imbere iyo barebye ifitiye umwana akamaro cyane cyane mu burere bw'ejo kandi kugeza uyu munsi nta namwe wabigaragaza ko umubyeyi nayo wabyaye umwana ari bumuhe uburere bw'ejo kandi umwana uba akuriye mu maboko aba yaramuhaye uburere bwiza akamurera akamuha ibikenewe byose akamwigisha akamugira inama n'ubundi umwana akura yisanzura ku uwo mubyeyi kandi akumva ko ari we mubyeyi umubyara igihe rero amaze gukura akaba yabimenya akamenya ko umubyeyi wamubyaye atariwe nyirubwite wamureze icyo gihe ushobora kurebwa na wa mubyeyi w'umwana abarwanyi icyo bashobora kumufasha basanze ibyo bita best interest of the child nko kumenya umubyeyi we cyangwa ababyeyi be bwite ari byo byamufasha ntacyo bitwaye ariko nanone basanze kumenya koko ababyeyi be bwite cyangwa umubyeyi we bwite bishobora kumuhungabanya bashobora kubimuhinga kuko iyo umwana akiri umwana nyine aba akiri umwana kenshi agenerwa afatirwa ibyemezo ariko mu nyungu ze no kureba ni iki cyamugirira akamaro.
Reka dusubire ku mirongo ya telefoni twakire Gakwavu ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Urabona neza Joseph
ikomera cyane uherereye he Gakwavu?
Ni Gakwavu Gisagara mu Rwanda.
Ni ikibazo ni igitekerezo.
Ni igitekerezo hamwe n'ikibazo. Iyo sisiteme yo kwitira abantu ntago ari yo muco nyarwanda rwose, kuko uriya njye ndibaza ni bake cyane ino hano mu Rwanda babikora. Ese buriya nk'iyo ikibazo ngenda mbaze, iyo umuntu atwite iyo ndi wenda bikaba ngombwa ko inda yavamo, ese ku kijyanye n'igihembo uwari utwite iyo nda bamuhemba bingana gute? Ese ubundi mbere y'uko bamuhemba ni ayahe mafaranga bagenera umuntu yatwite iyo nda?
Urakoze cyane Gakwavu. Reka tubaze umutumirwa niba hari icyaba kizwi kuri ibyo ngibyo ubajije. Urabaza uti inda yivuyemo wenda igihe kitageze bigenda bite, hanyuma ukabaza niba hari amafaranga agenerwa uwatwise mu buryo buzwi bwemewe, nibyo? Ngira ngo yagiye Gakwavu, ariko ibibazo bye byari byo ngibyo. Bwana Sengo Gasinzi, niba mwabyumvise?
Twacyumvise. Niba yakurikiranye mu ntangiriro z'ikiganiro, twari twavuze ko uyu munsi uretse ingingo gusa imodoka ikwiye gukorwa, ntabwo idetaya amafaranga runaka akwiye guhabwa. Ariko indyo byo mushinga w'itegeko ndetse n'ukuntu ahandi biteganyijwe, bavuga ko adakwiye guhabwa, adakwiye kwishyurirwa ko yabatwitiye, ahubwo akwiye gufashwa mu guhabwa ikiguzi gikwiye cyo kumufasha mu bintu bitandukanye, ariko cyane cyane birimo igihe cyo kwivuza kuba atwite, igihe cye niba ari akazi yari afite bikaba bishobora kumubuza gukomeza akazi. Bavuga ko ari ikiguzi gikwiriye reasonable cost, ariko ntabwo badetaya, kuko ntibamenya, nta standard yabaho, nta buryo buhari bwahurirwaho bitewe n'ibyifuzo cyangwa se n'ibikenewe umuntu waba watwikiye undi cyangwa umuryango. Uyu munsi rero nkaba navuga ko bashobora kureba gusa ikiguzi gikwiriye cyamufasha mu kwivuza, mu kubona ibintu by'ibanze yaba akeneye. Icyo navuga rero ni uko nta mafaranga runaka yagenwe, kandi no mu mabwiriza nta gihugu na kimwe cyashyizeho amafaranga runaka agenwe atayandi azahabwa umuntu uzakwitse, kugira ngo hirindwe kuba wa muntu yagaragara ko arimo gukoreshwa nk'igikoresho cyo kunguka amafaranga.
Naho ku bijyanye no kuba yatwita ikavamo igihe kitaragera,
bimwe mu bibujijwe muri uko navuga mu Kinyarwanda, ariko mu byo bita ethical consideration, ni uko bavuga ko igihe umugore yemeye gutwita ariwe wasaba kimaza cyangwa wa mubyeyi ni wemeye kutwita, kuko bamutera za ntanga gutwitira wa muryango cyangwa wa mubyeyi, bavuga ko agomba gukora uko ashoboye agatwita inda kugeza umwana avutse. Akwiye kugira icyo akora icyo ari cyo cyose cyatuma urugendo rwa ya nda ruhagarikwa cyangwa kuba yakoramo ya nda. Ibibazo bishobora kubaho ari ibyago, yanda ikikuramo ibita miskare cyangwa akarwara akagira ibindi bibazo, icyo gihe ntacyo yabazwa kubera ko ni ibintu byaba atitandukiritseho, ariko akaba ategetswe kwirinda ibyamuturukaho bishobora gutuma aprosesi na prosedure n'urwo rugendo rwose hagaragara n'ikibazo.
Reka twakire Alexi Niyukuri, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Uherereye he, ikibazo cyangwa igitekerezo? Alexi, uratwumva? Alexi, niba utwumva ushobora turakumvira kure cyane. Okay, Alexi niyo kuri ntabwo arimo kumvikana. Reka dusubire nanone nshingire kuri icyo ngicyo Gakwavu Gisagara yarabajije abaza ku bibazo nk'ibyo ngibyo. Iyo mu byukuri iyo havutse ikibazo hagati y'abumvikanye kubyara muri ubwo buryo, gikemurwa nande, gikemurwa gite?
Gikemurwa n'inkiko, kuko ni ukuvuga ngo nk'uko n'abandi bagiye mu rukiko, urukiko rukemeza ibigomba kubahirizwa no gukorwa kandi amasezerano yabo rukayemeza. Umunsi ni umushinga w'itegeko dufite rigena uko serivisi z'ubuvuzi zitangwa, uracyari umushinga bigarukeho. Uwo uravuga ko bazajya bajya gusinya amasezerano nk'uko bitanzwe imbere ya noteri, noteri niwe ugira ibyo bita validation cyangwa kuyahisha agaciro. Icyo gihe rero agize ibibazo n'ubundi amasezerano mu masezerano yabo bashyiramo uburyo bazakemura ibibazo bizakomoka kuri ayo masezerano. Ariko akenshi tumwirinda nuko bashyizemo uburyo bizakemuka, bashobora gukemura ayo makimbirane cyangwa kutumvikana muri ubwo buryo. Ariko igihe baba batabishyizemo babikoreye mu Rwanda, amategeko y'u Rwanda n'ubundi areba amasezerano, azajya n'inkiko barebe itegeko cyangwa se amabwiriza n'amategeko areba amasezerano, avuga iki ku bagiranye amasezerano igihe yaba yabaye itegeko hagati yabo haba kutumvikana, kuko bakareba ni uruhe ruhande utakoze inshingano zayo.
Mwebwe musanzwe muri abanyamategeko, iyo urebye uyu mushinga mu by'ukuri hari icyo reka bambwiye yuko hari umuntu uri kuri telefone, reka tubanze tumwakire. Ni Nsengiyumva Yusuf, ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Uherereye he Nsengiyumva?
Uburengerazuba.
Ni ikibazo cyangwa ni igitekerezo utanga? Urabaza cyangwa ni igitekerezo utanga kuri iyi nsanganyamatsiko?
Iyo nsanganyamatsiko ndayibazaho cyane. Ese umubyeyi aramutse yemeye gutanga gutwitira abandi bantu, yarangiza akabyarira abandi bantu, wa mwana akamufata akamutanga, wa mubyeyi aba yitwa nde kuri wa mwana?
Uravuga uwamutwise akamutanga asigarana iyihe sano nawe?
Nyine ndavuga gutyo, umubyeyi araje aratwitse atwitse umwana, ariko imyanda ariz'abandi ab'izindi mubyeyi n'ubundi. Akabyara, yamara kubyara umwana bakamutwara. Ese wa mubyeyi ashobora kugira uburenganzira kuri wa mwana we yatwishe?
Nuko ubwo muri make urabaza uti umwana aba ari uwande, n'uwamutwise cyangwa n'uwabatanze urusoro?
Yego, nicyo nabazaga.
Arakumva mutumirwa nakubwira.
Murakoze cyane. Umwana araba byawe bamutwise, ariko icyo gihe akaba wamusabye ko bamutwisisha. Niyo mpamvu haba habayeho amasezerano yuko umubyeyi umwe adashoboye kororoka mu buryo busanzwe, yasabye undi mubyeyi kumutwikira mu masezerano, bakabyandika akayemera abitwikira.
Ni ukuvuga ngo birangiriraho
ababyinjiye muri bizinesi, ababyinjiye muri bizinesi.
Urakoze cyane. Ngira ngo Alexi niyukuri Nsengiyumva Yusuf, ngira ngo urabyumvise. Reka twakire Brian, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Brian ntabwo nkumva. Brian ntabwo telefone ndumva zitameze neza. Reka dukomeze nkomeza nkubaza ikibazo nari ngiye kukubaza bwana Shingoga. Navugaga nti mwebwe musanzwe muri abanyamategeko mukora mu bintu bijyanye no kumenya amategeko n'uburenganzira mu rwego rwo guteza imbere ubuzima, mukurikije uko mubona iri tegeko, murabona ko hari uburyo rikwiriye kunonosorwa rigashyirwaho mu buryo bwihariye, ibyo muvuga bitarimo bikongerwamo, cyangwa mubona kuba rimeze uku byihagije abantu bashobora gukomeza kurikoresha uko rimeze? Biramutse mubona hari ibyahinduka, mubona ari nk'ibihe?
Urakoze cyane. Nibaza nk'uko natangiye mbivuga, uburyo rimeze ubu biratanga umurongo, biratanga uburenganzira, ni intambwe nziza, ariko rigatanga icya mbere, rigatanga uburenganzira ku bantu bamwe, rikabura imipa abandi ku bandi kutabubona. Ikindi tukifuza ko hajyaho iteka rya minisitiri cyangwa se amabwiriza ashobora kujyaho kugira ngo asobanure neza ibibazo bishobora kuba birimo, bitarimo gusobanuka neza nk'uko yumvaga bamwe mu baturirwa nako bamwe mu bantu ku murongo babazaga. Icya mbere kureba irebye ririya tegeko ryacu, ntabwo ririmo kuvuga n'ibyari umubyeyi yakwiye kuba yegurirwa umwana. Icyo ni icyuho kirimo. Twibaza ko umushinga w'itegeko yazagerageza umushinga wazagerageza kureba icyo cyakongerwamo ku buryo itegeko cyangwa amabwiriza cyangwa iteka rya minisitiri rishobora kuvuga riti igihe umwana umubyeyi wasabwe gutwitira abandi amara kubyara umwana bazahita bamufata abe uwawe. Wareba ndetse ikindi kirimo bwa burenganzira bw'umwana, nabyo byakwiye kuba itegeko rireba niba rishobora kubushyiramo ku buryo igihe umwana ageze imyaka runaka akaba yifuza kumenya ababyeyi be, umubyeyi wamwibarutse ashobora kubimenyeshwa nk'uko yirebye muri Afurika y'Epfo babiteganyije ku burenganzira bw'umwana, bakavuga ko mu gihe runaka umwana yakwiye kuba amenyeshwa ko inkomoko ye cyangwa se ishobora kuba yaratanze intanga, niba ari se koko abwite babana cyangwa se ari undi, ibyo nabyo bigasobanuka. Icyiza kirimo ni uko hariho ko amasezerano azakorerwa kwa noteri nk'uko amasezerano asanzwe akorwa, ariko nanone ikindi hakabaho gusobanura neza ko wa mubyeyi wemeye gutwikira leta ku nyungu z'abamusabye umwana ni ibihe yakwiye kuba agenerwa kugira ngo atayumva ko hazabamo agiye gukorera ari uburyo bwo gukorera amafaranga kuri wa muryango, ariko na wa muryango nawo hakabaho kuwukoma mu nkokora kugira ngo utazumva ko ufite ububasha n'uburenganzira bwose kuri wa mubyeyi wabatwite. Ndetse itegeko ritagaragaza aho umuryango wakwiye kuvuganikira, ariko n'abawumva bafite inshingano ze, ibyo agomba gukora n'ibigomba kubahirizwa muri icyo gihe cyose muri urwo rugendo igihe agifite wa mwana. Ikindi bakamubwira ko ibintu byaba byiza itegeko bikoroshya rikavuga ko ari kuri buri muntu wese, ubwo byaba buri muntu wese. Ndibaza ko abantu bafite ibyo bibazo bashobora kuba barenze gusa abakingiranye, bashobora kuba bafite icyo kibazo, ndetse kikaba ari n'ikibazo cyatumye atambukana n'umugabo cyangwa cyatumye umugabo amusaba gatanu. Icyo gihe rero niba ari cyo cyatumye umugabo amusaba gatanu yari amaze gutandukana, uyu munsi akaba yifuza noneho umwana kandi yari arondi gatanu. Icyo gihe ubona ko uburenganzira bw'abasa butubahirijwe, kandi n'itegeko nshinga rirengera abaturage. Kimwe twumva ko itegeko ryavuga ko buri muntu wese waba ufite ibyo bibazo, ariko hakabaho nanone gufunga ku buryo nuko izindi bihugu Afrika yo ari mu Burundi ndetse mu Bwongereza bavuye ko mu myaka yo kubanza kugaragaza ko kuko afite ikibazo gituma cyororoka mu buryo busanzwe ku buryo buri umwe atabikoresha mu nyungu ze nuko ashaka.
Ibyo mu kigo mukoramo hari icyo murimo kubikoraho mu bijyanye n'ubuvugizi ku buryo ibyo bitekerezo uvugiye hano ku ijwi rya Amerika haba hari uburyo mubishyikiriza abakora muri leta ku buryo babitekerezaho bakabishakira umuti?
Yego, turimo kubikoraho ndetse n'umuyobozi w'ikigo umunsi ku wundi agenda bamwegera agira ibiganiro n'inzego zitandukanye natwe batubaza tukaba turimo gukorana hafi na hafi na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo tugere ibindi bitekerezo tuba twakuye mu bindi bihugu bagiye bashyiraho ayo mabwiriza ese byadufasha natwe nk'Abanyarwanda no muri sosiyete nyarwanda kugira ngo ubwo burenganzira n'ubuzima bwabyo bibaho. Sinavuga ko nshimo kubikora hari ibiganiro bizakomeza n'igihe y'umushinga w'itegeko zavageze mu nteko bivuze ko tunafatanya n'indi miryango kugira ngo dutange ibitekerezo ndetse n'umurongo uko twumva byagenda kubera ko bitari umwihariko w'u Rwanda mbere ko n'ahandi bikorwa kandi n'uburyo byayo bikorwamo bishobora kubona ko ntacyo bitwaye u Rwanda naho byakorwa gutyo.
Reka dusubire ku mirongo ya telefone, turagenda tugana ku misozo, dusigaranye minota mike cyane. Twakiriye Kwizera Lucky Ahmad ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muriho
ndego
turaho n'inturi z'umwe mu kimirwa
yarakumva
ndashimira leta y'u Rwanda kuba yaragashije kubitekerezo kuko n'ikibazo hari nk'abantu bari bafite nk'ikibazo cyo kuba batashobora kubyara ariko ugasanga wenda ni ikibazo kiri mu biyorofike ugasanga bo bashobora kuba intanga zabo zishobora kuba zaremye umwana ariko ugasanga nk'umugore wawe nk'umugore ugasanga umugore we ntafite ubushobozi bwo kuba wenda uwo mwana yareberwa muri nyababyeyi. Icyo ni igitekerezo cyiza na shingiro cy'u Rwanda kuba yaragifasheho ikagikina mu bikorwa kuko na wa muryango uzaba utabasha kuba wabona umwana uwo ubwawo uzajya ubasha kuba wabona urubyaro binyuze mu wundi muntu. Icyo ni igitekerezo nashima kongera nkavuga ngo ese uwo mubyeyi ariko wenda hari abantu imiryango wagiye gutwikisha ahandi umwana bizajya bisaba imyaka ingahe kugira ngo wa muryango uzajye gufata wa mwana? Ese wa muryango wa wundi we wabyaye watwikije uwo mwana azajya aba amufiteho uruhe ruhari? Nicyo kibazo ngira ngo mbaze.
Urabaza ngo iyo umuntu atwitiye abandi atanga umwana aryare, amutanga akivuka, amutanga nyuma y'imyaka ingahe?
Ese niyo amaze kumutanga nta ruhare cyangwa se nta nshingano aba kimufiteho?
Icyo ngicyo cyo bari bagishubije ariko reka ne kumuvugira umutumirwa arahari, reka gusubize
cyane nk'uko nari nabigarutseho nabivuze ko mu mategeko y'u Rwanda ari amategeko iriyangirira ikaba igaragaza uko bikorwa ariko tukaba twifuza ko ari mu byajya mu mushinga w'itegeko ukaraba kwemezwa kugira ngo wa mubyeyi wasabye gutwikirwa igihe ahawe umwana habe harebwa uburenganzira bwa wa mwana. Ariko nanone umubyeyi watwikiwe bamusabye umwana nawe atanze umwana ahariho nako ububasha bwacyo kinini kuko aba abundi ahandi bigaragara ko iyo amaze kubyara ububasha bwa kibyeyi ubuyambuye igihe cyo kutega amasezerano kubera ko kubyara yabisabwe kandi agatunga ingingo yumvikane no ku busuke yari amubwiye icyumweru yinjiriye icyo gihe rero yagishimye ibyo umwana na bubasha bw'ikintu na kimwe ikimara kuvuka baramutanga. Ubwo uko nabisubiyeho ibyo bisaba ko yabwiye umushinga w'itegeko kugira ngo atazabambura icyuma.
Bwana Christophe Sengoga umuyobozi ushinzwe ubuzima n'uburenganzira mu kigo Nyarwanda giharanira uburenganzira no guteza imbere ubuzima HDI, reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko ikiganiro muri Sanga. Ye mugire umugoroba mwiza. Nshimire inshuti zacu mu mwihariko kiganiro muri Sanga twari kumwe muri aka kanya. Nshimira cyane kandi ku buhanga bw'ibyuma Peter Handley wamfashije kubagezaho ikiganiro na Nadia Taha wamfashije kwakira telefone zanyu. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Je turasubira mu kanya mu makuru ya Samuel Nigice. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Living it, 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 living it